Sometimes nakuwa so bad. Why I still love the same person every day? Da, it's so sad. Ila, teach you stuff for lifestyle.
Hata ulivonikatani likubali. Uli broke my heart, huku jali. Uli cost my time, huku ambali. Kukosa we ni kama ajali. Sayuna kamtoi, si mwanangu. Acha ninywe pombe, nilewe nende zangu. Nilimkata juli, mbele ya rafiki zangu. Niki proud we zawadi ni bahati yangu. Nikajipata warrior kwenye jungle. Nikitengeneza slogan na mipango. Kijasiri kisha nikafanya mambo. Nilitabiri tokuja vuka ngambo. Kutoa majivuno kujiamini. Umenipiga na kitu nzito kwa nini? Ukiafeki maisha siamini. Ukiniacha juu kikwenda chini.
Basi sawa sawa sawa. Mana kwangu ukuwa dawa. Dawa. Basi sawa sawa sawa. Kwangu we haukuwa dawa. Dawa.
Ninavokulike imekuwa proudy. Umenishusha veo, it's so sad. Nikichukia marafiki ni so bad. Ilikuwa mingi mipango na ahadi. Umenivunja moyo na umia. Nikinywa pombe na baki na lia. Kila sana baki na fikiria. Hujafanya fea, umenonea.
Ningekuwa na pesa na nyumba magari mivyo tenge kupa. Mikabwela unafanya mweza kona choma cha ukucha. Ono ono. Mama mupaya. Tena mupaya. Ila jipu. Mweza kulita kona.
Tafsiri ya mapenzi just me and you. Una squeeze au ngali, what can I do? Nilikunyacha mapenzi nikachora na tatu. Leo furaha imeondoka ghafla bin vu. Mapenzi ya zati ni kukeep it true. Paka najilaumu why I'm falling for you. Mta kuna story, na date na mukori. Mini mechoka my baby, I'm so sorry. In time like this, we used to give a hug and kiss. I being treated you better like a queen again in palace. I never ended there without a secret pretty face. But I never knew one day you would delow my place. I been drunk myself, and I fell around. I fought for you, but the blows is story bounded. You left me like a tow truck, and I'm so stranded. You know I talk across the town through what you trended.
But